send them in. Little do you know I told him one.
Rango tunes music.
Love would jump across and your boots and your
own.
The Jokira Linga Toya Galanjo. Love with your backers and your bosano. The Jokira Linga Toya Galanjo. No, none of ye. When I galanga finally come to me, and then ye. And they say, I will come to me, come for Wengole. One of my life, they told you they can't. Yeah. Baby no nangiranga, ni watali ngansonga, kati nino kupanga. Yeah, na ya galanga mbena we everyday, nga everyday kulota my baby day. Na ya katimbu vyansala, sula kulota, ebe vyansala na na na. Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby siku dia.
Zijukira ulinda tuwe ya galanyo,
ewa mbuna vya menya.
Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby.
Zijukira ulinga tuwe ya galanyo.
Rwachite wangamba, rwachite wayogira.
Ntwali mwenye wamitima.
Nende gira chichiche numbe vyama vyange nesibikula. Zaya kola gulichimu, akasente nifukumula. Wanchaya ne mama wange, nyavumuru njisasira. Sala zosa kola, munange natayo mucharu. Rento mwenari nsula, landirodi ya mgo bakanya.
Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby siku dia.
Zijukira ulinga tuwe ya galanyo,
ni wangura vya menya.
Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby siku dia.
Zijukira ulinga tuwe ya galanyo,
ni wangura vya menya. Na embu za ruachi, na wakola choku mnumia. Edieti mariachi, zenerafu mchintamia. Zeburi ya sase na amenya, okwange neba kusanyisa.
Yeah, inkale mbuza wai, luachi mwitu kola. Mutu mene mitima, mutu kasoka. Yeah, kale mazo kufumbola seki. Mayo wananule yuja mnani.
Na inga luachi, kale mbuza luachi.
Mwitu kola. Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby siku dia.
Zijukira ulinga tuwe ya galanyo,
ni wangura vya menya.
Love with you mpaka sanyogu sanyo,
baby siku dia.
Zijukira ulinga tuwe ya galanyo.